my my asalala Mungu kaninyima upole hali yangu majalala mwali nilokosa mkole temino mbagala ofisi ya jirandole na wakalisha mafala wajinga wapu jabongo wageni wa Dar es Salama vipi nitakidhi mahitaji yako yangu yananishinda hali mbaya sina godoro na vipi kuhusu wazazi wako kielimu mimi mjinga japo mapenzi haya na kasoro kama unakumbu kumbu hata baba yako nishawahi kumkaba alilia kwa uchungu na mama yako nilipompola zaga
watakubali
hivi unadhani
watakubali
wazazi wao
watakubali
mimi nawe hatulingani
watakubali
hali yangu na ya
watakubali
hivi unadhani
watakubali
shida mama shida
watakubali
Tamani tuoane miguu yangu kutwa iko bize staki ubaki mjane kula kwangu adini kimbizwe niendapo barabarani usinisubiri nikikwambia ngoja maana si kazi la vitani kufa ni tendo la mara moja muda mwingine shati begani peku peku tazani nimerogwa mguu nje pundani defender na kubeba kamzoga rama penzi ushemeji kucheka Dada na majirani Na nishafanya kote manjegeka Hawa nipendi mtani Vipi nitakidhi mahitaji yako Yangu yananishinda Hali mbaya sina godoro Na vipi kuhusu wazazi wako Kielimu mimi mjinga Japo mapenzi haya na kakasoro Kama unakumbu kumbu Hata baba yako nishawahi kumkaba Alilia kwa uchungu Na mama yako nilipompola zaga
Watakubali
Hivi unadhani
Watakubali
Wazazi wao
Watakubali
Minawe hatulingani
Watakubali
Hali yangu na ya
Watakubali
Hivi unadhani
Watakubali
Shida mama shida
Watakubali
Onge kisimcha kamera
Nanzaje
Na kila rusha roma dela
Nanzaje
Saluni wende kila wiki
Nanzaje
Weekend itwende kwa miziki
Nanzaje